Girls, when you show juice, no chasing them, won't come any joes. I sasa dada, chase the sun dada, Safio sasa kazi kwako.
Boys, when you show juice, to now chase the now, won't come any joes.
Mihamisi mnjuma na mwene Yesaya. Milango mikwanje wazi tupombio ile mbaya. Saba samwanzia na kuishi osoni foya. Ni safi zaidi ya melezo, ni safi hakuna kugwaya.
Why at the rap stop and bendi wana falsafa. Michongo di magore mbari ile make to chepa. Sisi safi yo ipo uru nafsi ya kurusha ro. Check a bus, come on and make a pillow drop.
Haija vujwa, haita umba, poli minathibitisha. Kwa pobote nendapo bado panga na iwakilisha. Nyimbo ni zaidi ya mistari tofauti sana na freestyle. Hamwezi kwa makini kama hamjaliona hii.
Sina daraja, sina level ya mtu kusema na hicho ndo kitu kinachofanya baadhi ya watu washangae. Sema na watu mapoza yana dirivyo, ila weka mipaka wengine wana mauli jo.
Girls, when you show juice, you know cheza na mwone kama ni joes. Hai sasa dada, cheza sana dada, Safio sasa kazi kwako.
Boys, when you show juice, you know cheza na mwone kama ni joes. Ah, sasa kaka, cheza sana kaka, Safio sasa kazi kwako.
Murono kwenda watu kiu haya kata. Inanyesha wa kila semu wanaitaka. Usishangae mina kauta kashuka na masai. Na kausha chupa tu ila sifanyi pombe kama chai.
Hapai wai hapai fei aka sisei. Na mili jeshi mku crazy GK. Panga hii leo hii East Coast kama riri wa chumba ndo namna hii. Parental advisor ina wakilisha chanza hii.
Asa pari mchumba kiwa pembeni. Minki nyone neri afia kila mbakoni. Demo kibongo mulize kama na boy. Atajibu sina nekwa ne ayupo kena mtone. Ii Twitter fashion, au mchanga machon. Au professional fix, aka Boshin. Au ndo babu kubwa, freshi tu. Ata mind me ina unaplowa tu. Main title shower.
Girls, when you show juice, you know cheza na mwone kama ni joes. Hai sasa dada, cheza sana dada, Safio sasa kazi kwako.
Boys, when you show juice, you know cheza na mwone kama ni joes. Ah, sasa kaka, cheza sana kaka, Safio sasa kazi kwako.
Tuonyeshe uwezo wako, njoo ucheze karibu nami. Ni wakati wako mesho, ni wakati wa mabinti.
Kama DJ hodari, hodari. MC mzuri ana style demu mkali. Cheza naye tu mziki ukisimama atakuja kwangu sona tari. Kama unatosho niulize ni ubaya ama mfukara. Usitake kuniwani
gombani mbele shiko. Fed out, ukiwa nazo utajua nini mara shida. Dani kuna party, nje no parking. Warembo kibao kila mara hi hey why.
Nidam dam milele, mabinti wanongeo. Kipenda njo kifuwa wazi, washikaji wanazingatia. Usisite the sexy mo. Sita yavama jukumu yako kigombana na mwanako. Lewa kama kilu nazo.
Kana ilikuanja, street park a boogie. Wende na cheza wala kawa na tingisha body. In the party, naona kila same busy. Oya mzoa mabinti, wacha mzoa komesho ni marize.
Girls, when you show juice, you know cheza na mwone kama ni joes. Hai sasa dada, cheza sana dada, Safio sasa kazi kwako.
Boys, when you show juice, you know cheza na mwone kama ni joes. Hai sasa kaka, cheza sana kaka, Safio sasa kazi kwako.